sawirkii shanaad sanadii hore simadii eedan iyo haawo noolaayeen lama unug yaa dhaleen kii in horey magaashay wayli aree keehin kii la maadna heebiil keehin shagaadiyeed way ahaad beerta abow heebiilna lo iyoonay eri yaa dhagaalayay jiri keehin iyo heebiil jidkii waalidkood yaa harraa'een galbigoodna makii faraxsanayn weli aan sameeyaanbo walhun yaa ahaayeen laakiin heebiil jidkii aabbihii yaa jeclaaday dowgii aabbihiina si faylan yaa indhugunsadi haabiil way fadee intii aabbihii usi ki farxiyo keehin weli beerta haki guri yaa eebbe insheeni heebiilna idowshay kii aan faylanay yaa sheeni laakiin kaahin galbishay maki faraxsanaane mana ki fayoobaane weli usi aan sheeni eebbehey eebbehayna ma jeclaane may jiri dowshay yaaba diidanay iyo weli usi weli aan sheenibo eebbehey walaa kaloo ki faraxsanay dowgii haabiil iyo weli haabiil aan sheeni dhammaantiyey laakiin kaahin aad iyo aad yaa inka humaaday ooba maseersanay sababtaas yaana ki dili wadaagiis haabiil madii kaahin sidaas fali eebbehey maki faraxsanayn meel kale yaana seedi oo arlooda dhan ha ki faafti meeluun way ankijeedi weli faleen ilmoogii eedan iyo haawo ma faylanayne geega ununba sidaasaa weelaane weli aan samaynabo wal faylan ma ah.